Bani Music.
Bani Music.
Siniona hivini na cheti cha urubani, tena najiweza na mjengo Marekani. Isema nikupe nini mgodi Merelani, mavuli wa zahabu ujifunike juani. Usijali kusuma gari, na miliki ya kifahari, siwaze kususalali, hali ya pesa iko shwari.
Tondoke my baby, tondoke, utapisha na naela. Tondoke, tondoke my baby, tondoke, utapisha na na bahati. Tondoke, tondoke my baby, tondoke, utapisha na naela. Tondoke, tondoke my baby, tondoke, utapisha na na bahati. Tondoke.
Habari, uhari Daniel, jenaweza kukutambua we. Sijui uko na nani, nimekufuata tu, umenivutia wewe. Nilisubiri tutulie, mudumu mgeye. Kipili yangu mie, bidada unyo unachopenda. Minisha kupenda, popoto utapokwenda, naina kupenda. Dala dala na konda, pesa nitakuonga. Gari na majumba, wawa inakupenda. Na mina saka rafiki, harukia upendo. Daima nitampenda, hawe rafiki, lidumu upendo. Lega nitampenda, mama
tonoke. My baby tonoke, utapisha na naela. Tonoke, tonoke my baby tonoke, utapisha na na bahati. Tonoke, tonoke my baby tonoke, utapisha na naela. Tonoke, tonoke my baby tonoke, utapisha na na bahati. Tonoke,
tonoke.
Muogo cha chandu, we chipsi cha chandu, kiasi cha chandu, mwanamke cha chandu. Tete kama mtoto anajifunza kutembea, tete kama mtoto anajifunza kutembea. Mala moto unawaka, we unazima. Mala moto unawaka, moto unazima. We kama unaweza ingia kati sauladela, we kama unaweza shikilia cha usela. Nasema mshikilie hapo hapo, hapo tena kamatie hapo hapo, hapo tena. Sikia utamu huo, babalao.